track loaded or counter 10G. Shazi pima hizi sifa hapewa gwi mtu angali mzima. You're so beautiful, you're so beautiful baby, wendo menitoa kwa mabonde na milima, acha nikupe sifa zako ingali mzima. You're so beautiful, you're so beautiful. Watameza watatema, watabeza watasema, ojua likiwa kalikizama. Still I love you mpaka kiyama, baby, hold my hands, don't let it go.
More music at trackloaded.com.ng.